Ichi bazagani za libi flow aji bie machamba Kaini shabalie talieta Ine
Shiko bitson dick
Ine natolo mupamba Natolo mupamba Ine natolo mupamba Natolo mupamba Abakashana bashinoshi Bashinoshi kukwe Abakashi bashinoshi kukwe Bashinoshi kukwe Ine natolo mupamba Natolo mupamba Ine natolo mupamba Natolo mupamba Abakashana bashinoshi kukwe Bashinoshi kukwe Abalumendo bashinoshi kukwe Mifualile inebo ya mpapusha Chino nshiku kuri ukufuala Ate mwantile kuri ukufula Bayama balala no mwikwa Mwaupa na lelo mailu atifia likwa Bashi mapepo mwalalu fio lukuta Nomba nefia ni muleti kusheta Muchalo muli fie thimbi thimbi Abantu bali fie thimbi thimbi Politics balelwa nefishimi Tababu tanga mutundumi Ose baleti wako ni wako Ulandeko wala Ine natolo mupamba Natolo mupamba Ine natolo mupamba Natolo mupamba Abakashana bashinoshi Ie Bashinoshi kue Abakashi bashinoshi Ie Bashinoshi kue Ine natolo mupamba Natolo mupamba Ine natolo mupamba Natolo mupamba Abakashana bashinoshi Ie Bashinoshi kue Abalumendo bashinoshi Ie Bashinoshi kue Sinisi vangane chambabwa njicheba diema punzi sapo ne unaliema Kapiena, tene kamba sivi njeka Mumanyumba kumbenye anasibalika Kazi wako wa mumenya wa mulieta lieta Kati sumufuna vena wa mugieta Kapiena mukasala weka chili dieta Ndaba wanyanya mkazi kumusubilietia Basikana na bebe wa unongieka Na kupianga mumanyumba vananieka Chito, ikupauda na kumieka Wakati bapike ndiyo ni kunyeka Kazi mameti ndiye wa kwa nisia Maki uzanishi mwisa Ine natolo mupamba Natolo mupamba Ine natolo mupamba Natolo mupamba Abakashana bashinoshi Ie Bashinoshi Abalumendo bashinoshi Ie Bashinoshi Kasi andishu wawe mwaiche dorini Notumia katobe 14 Wala yenda na bakalamba Apopelele watoba mayanda Mushe vyo chifuile chaba Mushe imwe vyo chakulaba Ine natolo mupamba Natolo mupamba Ine natolo mupamba Natolo mupamba Abakashana bashinoshi Ie Bashinoshi kue Abakashi bashinoshi Ie Bashinoshi kue Ine natolo mupamba Natolo mupamba Ine natolo mupamba Natolo mupamba Abakashana bashinoshi Ie Exclusive Zambia.